ti garagara kabirimo barara no no tino mutiya abana bimuhanga kibagira ho barara no no tino mutiya itangira amazina y'abantu batira no no
Bigusabarangu nyereke yukuri real Raniyo nyuguti tanjira revoluferi Rangari cross Nga Roosevelt Raya respect nuka yela busu vect Raya rihana romeo changwa serambo Ranga rider manura pabakabu turambo Ranga revolution yakuzwe na Che Guevara Harari shambar guani riri mindura matkwara Raya ruswa yinjiri yejane raya radio Rapu nigi chingwa kuyise Niyo mission Raya Ronaldo Gusa jewe Honda Messi Uchini ziwe fresha dashize mugiye Messi Raya Rubavu murwa mukuru wa mashapu Iwabu wa ruhago nabacaka ziba rapu Ranga rwa tubyaye rwa ritashe na rwema Ranga rwa sabahizi nka Rwanda rwuje urugema Bigusaba rrrra Yeah
Inyungu tiya Inyungu tigaragara kabiri mu barara Inyungu tiya Abana bimuhanga ntibagira ho barara No, no Inyungu tiya Itangira amazina y'abantu batirara No, no Inyungu tiya Akamugira ibitendo by'inyungu tiya
Ramuri rusache, nibarizwa mumbwa zimoka zitaryana zimarira amenye munda Ramuri ruhuka raya ryama simperuka Raya rari tuma turara imihanda twiruka Raya ranga rituma imifuka iba vide Kubw'ibyo amaso ahora kurireba ntukubitwe Raya rusaku ngo nigituma badufungira Sho zimwe zikarangira zitaranatangira Amafoto turya arimo raya resolution Flo dukubita zirimo raya revolution Raya rege yatumye duhinduka barasta Nesta yatubwirije dusaba kutirata Ramuri paradizo ntibarizwa ikuzimu Babiloni burara rasta n'umusirimu Ramu myidagaduro harimo raya rhythm Imirongo twandika irimo raya reason Rrrra Bigusaba rrrra
Inyungu tiya Inyungu tigaragara kabiri mu barara no Inyungu tiya Abana bimuhanga ntibagira ho barara no Inyungu tiya Itangira amazina y'abantu batira no no Inyungu tiya Ikamugira ibitendo by'inyungu tiya
Raya ruhago, raya raju piga ruhago Raya rider manu vuna bitiga habgi mbago Ruganzo nizi naritachi tukwa bamibi Rwanda Nisigaramwe na rusaju ngana wimu handa Ra, rutura tera bari kwie kura Respect maniga nyajiri mfura ngimfura Ramba ramba rap, ramba ramba rambi Rwanda Habagu kunda tukwese nitu za gutatira namba Ra, randura imizi ya ruswa mu Rwanda Gutanga ruswa ngo nyinwe, reka reka Ranga rocka waya, ranga rocka fella Recording that Nkora ibigoma nkabibatera Rankarekera bazategereza bazaheba Rusake nari kodi n'inkihene no guhebeba Roho mbi nizumviye ingoma zizagira ngo nizo mbwira kandi ntakigendera muri izo nzira Reka reka maniga reka 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 iyi ni inyuguti ya ra
No, no, inyuguti ya Inyuguti igaragara kabiri mu barara No, no, inyuguti ya Abana bimuhanga ntibagira ho barara No, no Inyungu tiya Itangira amazina y'abantu batirara No, no Inyungu tiya Ikamugira ibitendo by'inyungu tiya
Raya rapi Rwanda ndacyari number one